oluyimba luyimba kimanyi nange sirwango nnyo nabadde ndoboddeko omwoyo wa mukama naagaana yaddoogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde luveeko okweterwa abadde lulwo muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muzuukuke omusiri guno gwetaaga okukola ngamba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo kweba mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi yayiriyiri tidde ennyumba enaatugira namba muzuukuka bange mwanguwe mwanguwe.
Ladies and gentlemen, DJ Eric Com, the mix.
Kaledio twalina kamu, fena netweyiwoko. Lero tulina ziwerako, fena twevumiroko. Notalanga bya munne wabiranga, asaka ebirala. Ate nakatiriza, temugenda ne walala. Muzuukuke, muzuukuke. Bataata b'eggwanga muli ku ki? Ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri. Tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera by'amazima fenna ne tukomwako bwe yamala n'abuuza baliweeyo abakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeeme bwe yamala n'atutegeeza ty'okufuna kukyabuulidde buli omu mitwalo eneena nze ne Filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzuukuke muzuukuke ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bweba mmotoka ebiziiza biweddeko waliwo omusumba gwe nnawulidde ng'awa obujulizi mu banne tekatonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabiraawo mu muyembe kwegamba tata nakuswala okupaakingaawo emmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu bagwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzuukuka bange mwanguwe ettooke lino lyetaaga enkondo munzijukize ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawuli ebyambalo yabirina nga ne Goliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mubiwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye wabishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jyabyogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde biveeko ggwe tebyamaddeyo
muzuukuke
mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bataata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri kasemba mu kkanisa asukka basumba bafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gatali mubbi bakuumira ki waliwo nnaaba balina naye ng'olaba bansonga ne bano nabatandika gamba tukufudde mugendo ejine mizimu je tugoba bwetujiwa nobuzindalo enobokubuuza nti ovawa otiguna yogera mazima yongera nobuze linda tuguli gamba nti uwoye muzukuke muzukuke mukwate kumbi abange tukole Tabe guanga mutandike Etoke lino lieta genkondo Nambio mwala guno gweta gokogola Wachali yesu vimutandike Bata tabe guanga muyangue Kadiwa Kendera,
oh, oh. Kadiwa.